track.
Wendo wa namba moyo umekuchagua, wengine staki watanizingua, japo sina jambi ila umenirizia, kwangu ni sherehe.